musozi mwiza wa Kimisange wahoze utatse bitangaje utuje wogo gituze amahoro yawe ari yakuranga ibyawe byose bifite injyana wauranyituza utavangura bwa busabane bukuza urukundo kuhinga korora no kugabirana Kimisange wari wizihiwe iyo jenoside itakwibasira Kimisange wawuza
Imiryango myiza ya Kimisange twabuze tuzabahoza ku mutima turibuka Gahungu Gratien na Alphonse Kazimbaya n'imiryango yabo n'umubyeyi Valeria batsinze mu buriri na Manene Jean Bosco n'umuryango we tubahoza ku mutima turazirikana Karumia na Vuningoma n'umuryango wa Kagabo Jean Pomuseni wari directeur turibuka Sengiyumva Francois Mashabara Harimana bitaga Bupira n'imiryango yabo Sekidagari n'umuryango we na Karemera wakundaga inkotanyi cyane tubahoza ku mutima twibuka n'umuryango wa Kansei Samaria wazimye n'uringaniye bitaga Kanyuguri hamwe n'umwana we mwese n'imiryango yanyu tuzabahoza ku mutima Karigenzi Mugenzi Zahabu na Munyakazi Rudatsoba na Karini Jabo Ntigurirwa na Mukanzigiye hamwe n'imiryango yanyu mwishwe na mwakamiye tuzahora tubibuka
nyamara ibyo byiza ntibyakomeje itanu n'icyenda haje ivangura abatutsi bazira ubwoko batihaye baratotezwa barafungwa baranatwikirwa Kimisange itangira inzira y'akaga Mata icyenda na kane biraje kwitwa umututsi bihinduka icyaha bacura umugambi wo kubatsemba ari ababyeyi ari n'abana Kimisange haba umuyonga Kimisange
Turabibuka miryango y'imfura mwishwe ndibuka umuryango wa Dushimuwera na Ntabukiriro umwe bitaga Buhihori twibuka kandi umubyeyi Mutuyezu Donati Songa Didasi na Dusabirane Damascene turabibuka twibuka mu Palasi na Rubayiza n'imiryango yabo Gatusi Andre n'umuryango we Karihira Posiye na Kayiranga Kariste n'imiryango yabo n'Uwimbabazi Beatrice twibuka umuryango wa Bijagare Tresifori wishwe harimo n'umuhungu we Ntidendereza Jean Paul wishwe avuye mu Butaliyani turabazirikana ntitwakwibagirwa umuryango wa Rudasingwa Gaston wari utuyemo Kigali wazimye twibuka Rutazana na Semuzima Garasiyani n'imiryango itaragiraga icyaha Imana ibakire turibuka umubyeyi Rwirima Emmanuel wicanwe na muramu we Murayire Andre na mwishywa we Rugani Manzerike n'abirabura Juste mwene Mwimuka umutsinda Kivugiza turibuka n'umugore wa Byuma wicanwe n'abana tubahoza ku mutima turibuka Katabogama Jean Pomuseni Kajangwe Nikodemo na Gayigi aho si imiryango yabo Imana ibakire turibuka umubyeyi Rwabukayire Misheli n'umuryango we aho mutujabira kwa Jambo turabazirikana kwibuka Ruiza n'umuryango we bishwe bose, Kamanzi na Mukasi, Rutayisire, Kankuyu na Semukanya, Karangaranzi na Steria, abose n'imiryango yanyu tuzabazirikana iteka.
Ari kuri santre yo mu miduha, ari ku musigiti no kukivugiza, umugezi wose wa Nyabarongo, mu Kigali no kwa Bugingo, abacu babisha umugenda umusozi wa Rebero na Kamabuye, Nyarurama, Rwampara na Nyarufunzo, Butamwa, Rugarama na Rwarutabura, abahahungiye baricwa, imbabazi zibagirana Rwanda.
Turazirikana umuryango wa Stefano n'uwa Simeoni, Karingungu, Berikimasi, Mawoyi n'abana bari garde bishwe nta gicumuro, kwibuka umubyeyi Pasi wicanwe n'abana be Emmanuel Zitoni, Natalia na Epifania, bose turabazirikana. Turibuka mukuru Arinda twitaga Muyomba n'umuryango we, umubyeyi Rutayisire Sadi, umubyeyi Ananiya n'umuryango we bishwa nta gicumuro, Gatete Medardi n'umuryango we, na Karuranga Isa bitaga Kibwoko, na Hadija mwene Kayitare bavutswa ubuzima bwabo, Musangwa Munyakazi, aho bicanywe n'imiryango Kimisange wabuze intore, twibuka Rugumahe Kayitesi na Nyirabakiga, Rutayisire na Bidani, Gatsinzi na Nyirabahutu, Uwa Mwiza Marijani, Mazimpaka Ndori Minani na Kayinamura, Bwanakweli na Kabutashya, Mukambugu Semuhungu na Mushayija, Nyiramakomari twibuka, umuryango wa Sendahangarwa wazimye ntawarokoke n'umwe, mwese tuzahora tubibuka.
Bisha wabaga b'inka n'ababaheraga amata abana, bica intore z'abanyabwenge, igihugu zure miborogo, aha Kimisange turabahumba, hano mu nzibutso mu ruke, urwibutso rwa Gisozi mutuye, na Nyanza ya Kicukiro ndetse n'andi ntaro, nibakire mu wayo. Kimisange wahuza ubwo Jenoside yakwibasiraga, komera twaje kuguhoza, abacu twabuze tuzahora
turazirikana. N'izindi mfura zose, ari Abanyakimisange baguye ahandi n'abahandi baguye Kimisange bahahungiye, ndetse n'imiryango yazimye, aho muri mwese muruhukire mu mahoro.
Twebwe abarokotse turaho, turiho kandi tuzaramba, iterambere tuziba icyuho cyanyu ntore, iteka tuzibuka ibigwi byanyu. Kimisange wahuza abahutu ubwo Jenoside yakwibasiye. twahuze tuzahora.